The message, Entombment, was delivered on Saturday evening, April 20, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga wa kuikidwa manda unalalikidwa mu Chingelezi loweluka madzulo April 20, 1957 ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Blessed Heavenly Father, with the presence of the Holy Spirit already here, we approach thy holy word.
Atate akumwamba odala ndi kukhalapo kwa mzimu woyera kumene kulipo kale pano ife tikuyandikira mawu ano oyera.
And although with a bad voice trying to hold back and speak the words just as slow and steady as I can, I ask for your divine guidance and the unction of the Holy Spirit to move among us tonight.
Ndipo ngakhale ndi mawu oyipa kuyesetsa kuti ndiwagwire ndi kuwayankhula mawuwo pang'ono basi ndimodekha momwe ine ndingathere, ine ndikupempha kutsogolera kwanu kwa umulungu ndi kuvomereza kwa mzimu woyera kuti ziyende pakati pathu usiku uno.
And may he who is omnipresent, may he take the word of God and give it to every heart just as we have need. May he feed us tonight upon the good things of God.
Ndipo mulole iye amene ali wopezeka ponse, mulole iye awatenge mawu a Mulungu ndi kuwapeleka iwo ku mtima uliwonse basi monga mwakusowa kwathu. Mulole iye atidyetse ife usiku uno pa zinthu zabwino za Mulungu.
And tonight, while we're talking on the word, may our hearts be many miles in the Calvary where Jesus paid that all-sufficient price that was required of the great judgments of God from the Garden of Eden.
Ndipo usiku uno, pamene ife tikuyankhula pa mawu, mulole mitima yathu ipite mamayilosi ochuluka kupita ku Calvary, kumene Yesu analipira mtengo okwanira mu zonse uja umene unkafunikira wa ziweruzo zazikulu za Mulungu kuchokera mmunda wa Edeni.
And today may we realize that we are freely justified by his resurrection and by his death, burial and resurrection.
Ndipo lero mulole ife tizindikire kuti ife tinalungamitsidwa mwaulere ndi chiukitsiro chake ndi imfa yake kuikidwa manda ndi chiukitsiro.
And tonight we are no longer of the world, for we have been bought with the price of the precious blood of the Son of God.
Ndipo usiku uno ife sitilinso amdziko lapansi, pakuti ife tagulidwa ndi mtengo wa magazi ofunikira a mwana wa Mulungu.
And may we with grateful hearts turn to thee tonight with all the mind and strength that we have within us and serve thee with a pure, unadulterated heart.
Amen.
Ndipo mulole ife ndi mitima yoyamikira titembenukire kwa inu usiku uno ndi malingaliro onse ndi mphamvu ndi zimene ife tili nazo mkati mwathu ndi kukutumikirani inu ndi mtima wangwiro wosadetsedwa.
Grant tonight, Father, if there would be some here that does not know you in the pardoning of their sins, may they this night come humbly to the cross, there confess their sins to the God that is just to forgive.
Perekani usiku uno Atate, ngati pangakhale ena pano amene sakukudziwani inu, mukukhululukira kwa machimo awo, mulole iwo usiku uno abwere modzichepetsa ku mtanda, ndipo pamenepo akalape machimo awo kwa Mulungu yemwe ali wolungama kuti akhululuke.
And may this be a great night for us all. We ask it in the name of thy Son, the Lord Jesus. Amen.
Ndipo mulole uno ukhale usiku opambana kwa ife tonse. Ife tikupempha izi mu dzina la mwana wanu, Ambuye Yesu. Amen.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able sufficiently to take the Word of God and reveal it, because the Word is written by inspiration. The Holy Spirit is the author of the Word.
Tsopano ife tikuzindikira kuti palibe mmodzi aliyense pa dziko lapansi amene ali ndi kuthekera kokwanira kuti awatenge mawu a Mulungu ndi kuwaulula iwo, chifukwa mawu analembedwa mwakudzoza. Mzimu woyera ndi mlembi wa mawu.
And when one was sought far in heaven to take the book and to loose the seals, there was found no one in heaven, nor in earth, nor beneath the earth, that was worthy to loose the seals or even to look upon the book.
Ndipo pamene mmodzi anafunidwa kumwamba kuti atenge buku ndi kuti amatule zisindikizo, sanapezeke mmodzi aliyense kumwamba, ngakhale pa dziko lapansi, ngakhale pansi pa dziko lapansi, amene anali woyenera kumatula zisindikizo kapena ngakhale kuyang'ana pa bukulo.
And there was a lamb there that had been slain since the foundation of the world. And he came and took the book out of the hand of him that sat upon the throne and loosed the seals and opened up the word.
Ndipo pamenepo panali mwana wa nkhosa apo yemwe anali ataphedwa chikhazikitsireni maziko a dziko lapansi, ndipo iye anabwera ndipo anadzatenga buku kuchokera mdzanja la iye amene anakhala pa mpando wa chifumu, ndipo anamasula zisindikizo ndipo anatsegula mawu.
And we are tonight believing and trusting in Him that He will open the Word for us. And now as I read in the second chapter of Acts, as I give out, the first night was the second coming and of the Lord Jesus, being Wednesday, and Thursday night was on the all-sufficient sacrifice.
Ndipo ife usiku uno tikukhulupirira ndi kudalira mwa Iye kuti Iye atitsegulira ife mawu, ndipo tsopano pamene ine ndikuwerenga mu mutu wathu wa machitidwe, pamene ine ndikupereka, usiku woyamba unali kubwera kwa chiwiri, ndipo kwa Ambuye Yesu pokhala lachitatu, ndipo lachinayi usiku unali pa nsembe yokwanira mu zonse.
And Friday night was on the all sufficient atonement, the perfect. Did you get it last night? The perfect, how we can be absolutely blameless and perfect in the sight of God.
Ndipo lachisanu usiku tinali pa chitetezelo chokwanira mu zonse, changwiro. Kodi inu munazimvetsa izo usiku atha? Changwiro momwe ife tingakhalire mwamteradi opanda chilema ndi angwiro pamaso pa Mulungu.
And tonight is on the entombment, and tomorrow the resurrection, just as the days follow.
Ndipo usiku uno ndi pa kuyikidwa mmanda, ndipo mawa chiukitsiro, basi monga mmene masiku akutsatirana.
Now I have chosen tonight for my scripture reading out of the book of Acts, the second chapter, and the 25th, 26th, and 27th verses inclusive. And it reads as this, Peter speaking.
Tsopano ine ndasankha usiku uno kuwerenga kwanga kwalemba kuchokera mu buku la machitidwe mutu wa 2 ndipo ndime ya 25, ya 26 ndi ya 27 kuphatikiza. Ndipo iwo akuwerengeka monga chonchi, Petro akuyankhula.
David, for David spake concerning him. I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand that I should not be moved.
Davide, pakuti Davide anayankhula zokhudza iye, ine ndinaona Ambuye nthawi zonse pamaso panga, pakuti iye amakhala pa dzanja langa la manja kuti ine ndisasunthike.
Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover also my flesh shall rest in hope.
Mwaichi unakondwera mtima wanga, ndipo linasangalala lilime langa, komaso thupi langa lidzapuma mchiyembekezo.
Because thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thy holy one to see corruption.
Chifukwa inu simudzasiya moyo wanga mugehena, komaso simudzalola mmodzi woyera wanu kuti aone chivundi.
What a beautiful text for this night, for to get the context of him being in the tomb.
Ndi mutu wokongola bwanji wa usiku uno kuti titengepo phunziro la iye ali mmanda.
The first thing we wish to look, draw your attention to is the infallibility of God's word. God keeps his word to the letter.
Chinthu choyambirira chimene ife tikufuna kuti tichione kukoperako chelu chanu ndi kusalephera kwa mawu a Mulungu. Mulungu amasunga mawu ake kulemba.
And tonight we want to fasten our thoughts on that God keeps his word. We can rest assured of anything that God has said in his word to be the truth.
Ndipo usiku uno ife tikufuna kumangitsa malingaliro athu pa zimenezo kuti Mulungu amasunga mawu ake. Ife tikhoza kukhala otsimikizika za chilichonse chimene Mulungu wanena mu mawu ake kukhala choonadi.
And faith does not rest upon the shifting sands of man's ideas or man's theology, but it has its final resting place on the unmovable rock of God's eternal word.
Ndipo chikhulupiriro sichimakhazikika pa mchenga wotitimira wa malingaliro a munthu kapena mbalume za munthu, koma icho chili ndi malo ake okhazikika opumulirapo pa thanthwe losasunthika la mawu a Mulungu amuyaya.
The word, if God has said it, that is forever the truth.
Amen.
He can never take it back and say, I did not mean it.
Mau, ngati Mulungu anawanena iwo, iwowo ndi kwa nthawi zonse choonadi. Iye sangakhoze kuabweza iwo ndi kuti ine sindimatanthauza zimenezo.
I can say things, you can say things, then we are prone to have to take it back because we said it with the best of our knowledge and with the best of our ability.
Ine ndikhoza kunena zinthu, ndipo inu mukhoza kunena zinthu. Tikatero ife timakhala ndi chizolowezi chowabweza iwo, chifukwa ife tinawanena iwo mwakupambana kwa kudziwa kwathu, ndi mwakupambana kwa kukhoza kwathu.
But then God is so much different from us. He is infant. Therefore, he does not say one thing unless it is absolutely perfect. He never has to take it back, never has to apologize for what he said. It's always stands the truth.
Koma ndiye Mulungu ndiwosiyana kwambiri ndi ife. Iye ndiwopanda malire. Chotero iye samanena chinthu chimodzi pokhapo-khapo icho chitakhala mwamtheradi changwiro. Iye samayenera kubweza icho, samasowa kuti apepese chifukwa cha chimene iye wanena. Icho nthawi zonse chimaima choonadi.
Even for Jesus in this great days that we're in celebration, when God really slayed his son for the sins of the world, was perhaps thousands of years before even the foundation was ever laid.
Ngakhale kwa Yesu, Mumasiko pambana ano amene ifetili muchikondwelero pamene Mulungu anamupa kweni kweni mwana wake chifukwa cha machimo a dziko lapansi. Zinali mwina mwake zikwi za zaka ngakhale maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe nkomwe.
God spoke the word and it's a finished product in heaven when God speaks it. It's already finished.
Mulungu anayankhula mawu. Ndipo iwo amakhala chinthu chomalizika kumwamba pamene Mulungu awayankhula iwo. Izo zimakhala kuti zatha kale.
Oh, if we could only grasp what that means, what different people we would be to see in his books the judgments that is placed in here for the disobedient, it would make a man examine himself. Hour by hour.
Oh, ngati ife titangokhoza kugwira chimene icho chikutanthauza. Ife tikanakhala anthu osiyana bwanji. Kuona mu mabuku ake ziweruzo zimene zayikidwa umu zaosamvera. Izo zikanamupangitsa munthu kudzifufuza yekha. Ola ndi ola.
It would make the righteous rejoice. Hour by hour to read the blessings that God has promised to the faithful.
Ndipo izo zingawapangitse olungama kusangalala. Ola ndi ola kuwerenga madaliso amene Mulungu wawalonjeza kwa okhulupirika.
And we can rest assured that every word will be fulfilled. Just anchor our soul on it. It's always been that way.
Ndipo ife tikhoza kukhala otsimikiza kuti mawu aliwonse adzakwaniritsidwa. Tingozika solo yathu pamenepo. Nthawi zonse zakhala zili mwanjira imeneyo.
When God spoke to Noah, way back in the Antediluvian world, maybe perhaps before a Bible was ever written, or this Bible anyhow was ever written, God told Noah there was coming a storm and the waters were going to cover the earth.
Pamene Mulungu anayankhula kwa Noah kumbuyo uko mudziko la chigumula. Mwina mwake Bible lisanalembedwe nkomwe. Kapena Bible ili muli monse lisanalembedwe nkomwe. Mulungu anamuza Noah kuti kumabwera nkuntho ndipo madzi adzaphimba dziko lapansi.
And without one speck of evidence that it would happen, everything very contrary, Noah moved with fear and built the ark, prepared it. It was for the saving of his household and himself.
Ndipo popanda dontho limodzi la umboni kuti izo zikanadzachitika, chilichonse chinali mosiyana kwambiri. Noa anayenda ndi mantha ndipo anasema chombo anachikonza icho. Icho chinali chopulumutsira apa banja ake ndi iye mwini.
God never let him down because it was his word. It had to happen when God said it would happen.
Mulungu sana mukhumudwitse iye chifukwa iwo anali mawu ake. Iwo ankayenera kuti achitike pamene Mulungu ananena kuti iwo akanati adzachitike.
Now, when Job, the oldest book in the Bible that's written perhaps before Genesis was written, and it was included in the Bible, and Moses wrote the Genesis.
Tsopano, pamene Yobu, buku la kale kwambiri mu Bible limene linalembedwa mwina make Genesis asanalembedwe nkomwe ndipo ilo linayikidwa mu Bible ndipo Mose analemba Genesis.
Job in his book he rested solemnly upon the promise God made him.
Yobu mu buku lake iye amakhazikika mwaulemu palonjezo limene Mulungu anamupangira iye.
And he stood by his burnt offering without a fear in his heart, knowing that what God had said God was able to perform.
Ndipo iye amaima pambali pansembe yake yopyereza, wopanda mantha mu mtima mwake, akudziwa kuti chimene Mulungu anali atachinena, Mulungu anali wothekera kuti achikwaniritse.
And when everything seemed to go contrary, Job stood firm because God's promise was firm. God promised Job, and Job rested on that promise.
Ndipo pamene chilichonse chinkaoneka kuti chikuyenda mosemphana, Yobu anayima mokhazikika chifukwa lonjezo la Mulungu linali lokhazikika. Mulungu anamulonjeza Yobu, ndipo Yobu anakhazikika pa lonjezo limenelo.
Oh, if the church could ever get to that place to where it could solemnly rest upon God's eternal word to be the truth. What a difference there would be. What a correcting there would be.
Oh, ngati mpingo ngafike konse pa malo ameneo, pamene iwo ukhoza kukhazikika mwa ulemu pa mawu a Mulungu amuyaya kukhala choonadi. Pangakhale kusinthika bwanji, pangakhale kukonza bwanji pamenepo.
What a cutting away there would be. What a joy there would be. What a power there would be when men and women would take God at face value what He said is the truth.
Pangakhale kudula bwanji pamenepo, pangakhale chimwemwe chotani pamenepo, pangakhale mphamvu bwanji pamenepo, pamene amuna ndi akazi angamutenge Mulungu pa mtengo weniweni, chimene iye wanena ndi choonadi.
No matter what the circumstances look like, that has nothing to do with it. God said so, that settles it.
Zilibe kanthu mmene zikuonekera zochitika, zimenezo zilibe kanthu kochita ndi izo. Mulungu ananena chomwecho, izo zikukhazikitsa izo.
And Job, when he was in the most trying time of all his experience, when he had been found in the presence of God a just man, even God said he was perfect.
Ndipo Yobu pamene iye anali munthawi yakuyesedwa kotheratu kwa chomuchitikira chake chonse, pamene iye anali atapezeka mukukhalapo kwa Mulungu kuti anali munthu wolungama, ngakhale Mulungu anati iye anali wangwiro.
There was none like him in the earth. And Satan was given the privilege to tempt him, saying, I'll make him curse you to your face.
Panalibe aliyense wonga iye pa dziko lapansi. Ndipo Satana anapatsidwa mwayi woti amuyese iye. Anati, ine ndimupangitsa iye kuti akutukwaneni inu pamaso panu.
And he almost took Job's life and would have done it, but God drawed a boundary line. Said, you can do anything to him, but don't take his life.
Ndipo iye anatsala pang'ono kuti atenge moyo wa Yobu. Ndipo iye akanatha kuchita zimenezo. Koma Mulungu anayika mzere wa malire. Anati, iwe ukhoza kuchita chilichonse kwa iye, koma usatenge moyo wake.
Then when Job stood at the very tempting of the crucial moment, he said, I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on the earth. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God.
Ndiye pamene Yobu anadzaima pakuyesedwa kumene pamphindi yovuta, iye anati, ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Ndipo pamasiku otsiriza iye adzaima pa dziko lapansi. Ngakhale mphutsi za mthupi zitaononga thupi ili, komabe mu mnofu wanga ine ndidzamuona Mulungu.
No matter how dark it seemed and how unreal it seemed, there was something that Job anchored his soul on God's eternal promise?
Zinalibe kanthu kuti kumaoneka kwa ndima chotani ndi mmene kumaonekera kuti sizeni zeni panali china chake chimene Yobu anazikapo solo yake lonjezo la Mulungu la muyaya.
Oh, if we could only do that. Notice he rested on the promise. I know my Redeemer liveth.
Oh, ngati ife titangotha kuchita zimenezo. Zindikirani, iye anali kukhazikika palonjezolo. Ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo.
And I want you to notice for our future words I wish to say, Job specified his burying place. And when Job died, he was buried thus.
Ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikire kwa mawu amtsogolo amene ine ndikufuna kuti ndinene. Yobu ananeneratu za malo ake odzaikidwa. Ndipo pamene Yobu anafa, iye anaikidwa pomwepo.
There was another man by the name of Abraham who took God at his word. And he believed God.
Panali munthu wina dzina lake Abrahamu, amene anamutenga Mulungu pa mawu ake, ndipo iye anamukhulupirira Mulungu.
And he called those things which were contrary to the promise God gave him as though they were not.
Amen.
He took God at his word.
Ndipo iye anazitcha zinthu izo zimene zinali zotsutsana ndi lonjezo limene Mulungu anamupatsa iye ngati kuti izo panalibepo. Iye anamutenga Mulungu pa mawu ake.
And when the days passed and the weeks and the months and even the years passed, that never fazed Abraham one bit.
Ndipo pamene masiku anadutsa ndi masabata ndi miezi, ndipo angakhale zaka zinadutsa, izo sizinamuchititse mantha Abrahamu pang'ono pomwe.
The Bible said he staggered not through unbelief at the promise of God, but was faithful, giving praise unto God.
Bible linati, iye sana dzandime kudzera mukusakhulupirira pa lonjezo la Mulungu, koma anali wokhulupirika akupereka matamando kwa Mulungu.
When everything seemed to every day, it simply did grow more difficult every day. But instead of getting weaker, Job got stronger every day.
Amen.
Oh, what a blessed assurance we have.
Pamene chilichonse chinkaoneka chomwecho tsiku lililonse, izo zimakhala zikukula movutira kwambiri tsiku lililonse. Koma malo mofokera, Yobu amakhala wamphamvu tsiku ndi tsiku. Oh, ndi chitsimikizo chodala bwanji chimene ife tili nacho.
When difficult seems to rise to make the thing that God has promised an impossibility, instead of cowering off back into the world, we ought to stand the more firm Amen. Than we ever stood on, thus saith the Lord. It ought to settle it when God says something.
Pamene zovuta zikuoneka kuti zikukwera kuti zikapange chinthucho chimene Mulungu analonjeza chosatheka, mmalo mochita mantha kubwerera ku dziko lapansi, ife tikuyenera kuima molimba kwambiri kuposa momwe ife tinayamba tayimirapo pa kutatero Ambuye. Izo zikuyenera kukhazikitsa izo pamene Mulungu akunena china chake.
And Abraham called those things which were as though they were not, because they were contrary to the word.
Ndipo Abrahamu anazitcha zinthu zimenezo zimene zinali ngati kuti izo panalibepo chifukwa izo zinali zotsutsana ndi mawu.
And when Abraham lost his sweetheart and wife Sarah, after many years living together, he bought a portion of ground near the place where Job was buried and buried Sarah.
Ndipo pamene Abrahamu anataya wokondedwa wake ndi mkazi Sara, atatha kukhala limodzi zaka zambiri, iye anagula gawo la malo pafupi ndipa malo kumene Yobu anayikidwako ndipo anakamuyikapo Sara.
Wonder why? They were prophets. They seen, they contacted God. And now when Abraham died, he was buried with Sarah.
Mukudabwa chiani, iwo anali aneneri, iwo amaona, iwo amakudzana naye Mulungu. Ndipo tsopano pamene Abraham anafa, iye anayikidwa mmanda limodzi ndi Sara.
Now he did not want these fellows to give him that portion of ground. He bought it before witnesses.
Amen.
What a beautiful type of baptism. He bought it before witnesses that it was his possession.
Tsopano iye sanafune kuti anthu awa mupatse iye gawo ilo la malo, iye anagula ilo pamaso pamboni. Ndicho imila chokongola bwanji cha ubatizo. Iye anagula iwo pamaso pamboni kuti iwo anali cholowa chake.
Oh, that's the way a real believer ought to come. Not slip off in the corner, but stand before the witnesses.
Amen.
I am a witness of the Lord Jesus and of the Holy Spirit and of His great works. And so much more as we see this evil day approaching.
Oh, umo ndi momwe wokhulupirira weniwe ena kuyenera kubwerera. Osati kungozembera pakona, koma kudzayima pamaso pamboni. Ine ndine mboni ya Ambuye Yesu. Ndiya mzimu woyera. Ndiya ntchito zake zazikulu. Ndipo mochuluka kwambiri pamene ife tikuona tsiku loyipa ili likuyandikira.
And then when Abraham's son, which was Isaac, the promise was to be given him. And when Isaac died, he was buried with Abraham.
Amen.
And Isaac begot Jacob.
Ndieno pamene mwana wa Abrahamu, amene anali Isaki, lonjezo linali kuti lipatsidwe kwa iye. Ndipo pamene Isaki anafa, iye anayikidwa mmanda limodzi ndi Abrahamu. Ndipo Isaki anabala Yakobo.
And when Jacob was died way down in Egypt. But notice, before he died, he said to his prophet's son, Joseph, come here, son, and put your hand up on my crippled hip.
Ndipo pamene Yakobo anali, anakafera komwe uko mu Egupto. Koma zindikirani. Iya sanafe, iya ananena kwa mwana wake mneneri Yosefe. Bwera kuno mwana, ndipo ike dzanja lako panchafu yanga yolumala.
For remember how he was crippled is because the angel of the Lord touched his hip.
Amen.
And he lived from that day on.
Pakuti kumbukirani momwe iya analumalira. Ndichifukwa chakuti mngelo wa Ambuye anadzakhudza ntchafu yake, ndipo iye anatsimphina kuyambira tsiku limenelo.
He said, lay your hand on my hip and swear to me by the God of our fathers that you will not bury me down here in Egypt.
Iye anati, ika dzanja lako pa ntchafu yanga, ndipo ulumbire kwa ine mwa Mulungu wa Atate athu. Kuti iwe sudzandika ine kumusi kuno mu Egupto.
Wow. Oh, they had the word.
Amen.
They had the revelation.
Chifukwa chiani. Oh, iwo anali ndi mau. Iwo anali ndi vumbulutso.
And may I stop here to say that the church of the living God is built upon divine revelation.
Ndipo mundirole ine ndiyimikire apa kuti ndinene kuti mpingo wa Mulungu wa moyo wamangidwa pa vumbulutso la Mulungu.
Amen.
Not upon denomination, organization, not upon creeds or doctrines, but on spiritual revealed truth of the living God.
Amen.
osati pachipembedzo mabungwe osati pati zikhulupiriro kapena ziphunzitso koma pa choonadi choululidwa mwa uzimu cha Mulungu wa moyo.
Amen. Abel in the Garden of Eden had it when the church began. How did he know to bring a lamb? Why didn't he bring fruit like Cain did? But it was revealed to him.
Abele, munda wa Edeni, anali nazo izo pamene mpingo unkayamba. Iye anadziwa bwanji kuti abweretse mwana wa nkhosa. Nchifukwa chiyani iye sanabweretse zipatso monga Kaini anachitira. Koma izo zinaululidwa kwa iye.
Jesus once speaking said, who does man say I the Son of Man am? Some said you're Moses and Elijah, so forth. He said, but who do you say I am?
Yesu nthawi ina kuyankhula anati, kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine ndani. Ena amati inu ndi Mose, ndi Eliya, zina zotero. Iye anati, koma inu mumati ine ndi ndani.
You see, it doesn't rest upon what somebody else thinks. It's what you know to be the truth.
Amen.
What do you say?
Inu mwaona, izo sizi kukazikika pachimene wina waka kuganiza, ndi chimene iwe kudziwa kuti ndichochoonadi. Kodi inu mukutichi yani?
Amen. That question would meet every one of us in the face tonight. What do you say? And Peter, quickly speaking up, without one hesitation, said, thou art the Christ, the Son of the living God.
Fuso limenelo likhoza kukumanizana ndi mmodzi aliyense wa ife pa nkhope usiku uno. Kodi inu mukutichi yani? Ndipo Petro mwamsanga akuyankhula popanda kujejema kumodzi anati inu ndinu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo.
As Jesus who knows the secrets of all hearts, for he was none other than Jehovah manifested in flesh. And he said, blessed art thou, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has did this.
Monga Yesu amenanka dziwa zisisi za mitima yonse, pakuti iye sanali wina koma Yehova akuonetseledwa muthupi, ndipo iye anati, wodala ndiwe Simoni mwana wa Yonasi, pakuti thupi ndi mwazi sizina ulule izi kwa iwe, koma Atate anga amenali kumwamba achita izi.
And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against it.
Ndipo patantwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzaulaka iwo.
And we people as we come on, we Lutheran want to walk by faith, we Methodists want to shout to get it, you Pentecostals want to speak with tongues to get it, but that's 10 million miles from it.
Ndipo ife anthu pamene ife tikubwera, ife achilutera timafuna kuyenda mwachikhulupiriro, ife a Methodist timafuna tifule kuti tipeze icho, inu achipentekoste mumafuna kuyankhula ndi malilime kuti mupeze icho, koma izo ndi mamilos 10 million kwa icho.
It is a divine revelation of the Lord Jesus Christ.
Amen.
The person of his being made
Amen.
Manifest in the heart.
Amen.
Upon this rock I'll build my church.
Amen.
And the gates of hell shall not prevail against it.
Icho ndi vumbulutso la umulungu la Ambuye Yesu Kristu, umuntu wa thunthu lake ukuonetseledwa mu mtima, pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzaulaka iwo.
It works perfect with Matthew 24. 5:24 or St. John 5:24.
Izo zimagwira ntchito mwangwiro ndi Mateyu 24:5:24 kapena Yohane Oyera 5:24.
He that heareth my words and believeth
Amen.
On him that sent me has
Amen.
Everlasting life
Amen.
And shall never come into condemnation
Amen.
But has passed from death unto life.
Iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye amene ananditumia ine ali nawo moyo wosatha ndipo sadzafika ku chiweruzo koma wadutsa kuchoka ku imfa wapita ku moyo.
Not because you had any move, any emotion, but because you have been the privilege of having Christ revealed to you from heaven.
Amen.
Upon this rock I'll build my church.
Osati chifukwa chakuti munali ndi kusuntha kulikonse, kugirigisha kulikonse, koma chifukwa chakuti inu mwakhala nawo mwayi wokhala ndi Kristu akululidwa kwa inu kuchokera kumwamba. Pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga.
And Jacob, when he died, his son had his body packed up and he was buried with Abraham, Isaac, Sarah, and Job in the Holy Land, in Palestine.
Ndipo kenako Yakobo pamene iye anafa mwana wake ananyamula thupi lake ndipo iye anayikidwa mʼmanda limodzi ndi Abrahamu, Isaki, Sara ndi Yobu mu dziko loyera mu Palestina.
Then Joseph, being a prophet, he prospered down in Egypt. He knew God. God had revealed himself to him.
Kenako Yosefe pokhala mneneri, iye zinamuyendera bwino mu Igupto, iye anamudziwa Mulungu, Mulungu analata dziulu la iye mwini kwa iye.
And when he died, said, "Don't you bury my bones down here."
Amen.
But when someday God will surely visit you.
Ndipo pamene ya anafa anati musadzaike mafupa anga kumusi kuno koma mudzaike pamene tsiku lina Mulungu ndithudi adzakuyenderani inu.
Why? He rested solemnly upon the word of God to Moses.
Amen.
400 years they'll serve this nation, but I'll bring them out. He rested solemnly upon the word.
Chifukwa chiani? Iye anakhazikika mwaulemu pa mawu a Mulungu kwa Mose. Zaka 400 iwo adzatumikira fuko lino, koma ine ndidzawatulutsako iwo. Iye anakhazikika mwaulemu pa mawu.
And what a beautiful illustration here. If you'll notice, every Hebrew passing by with his back beat the pulp by slave drivers. And when he looked upon the bones of his prophet, Joseph, he knew someday they were going out.
Ndipo ndicho fotokozera chokongola bwanji apa, ngati inu mungazindikire. Muheberi aliyense akamadutsa ndi msana wake womenyedwa mpaka mkati ndi woyang'anira akapolo. Ndipo pamene iye amayang'ana pa mafupa a mneneri wake Yosefe, iye amadziwa tsiku lina iwo adzatuluka.
For those bones were left there for a memorial.
Amen.
That someday they would go out.
Pakuti mafupa ameneo anasidwa kumeneko kwa chikumbutso, kuti tsiku lina iwo akanadzatuluka.
It's been about 15 or 18 years ago when Billy Paul, a little boy, about 5 years old, hardly so much,
izo zakhala pafupifupi zaka 15 kapena 18 zapitazo pamene Bile Po mnyamata wang'ono wapafupifupi usinku wa zaka 5 zochuluka chomwecho ndithu.
We had a little flower we was taking to his mommy's grave at daybreak one morning on Easter, just as the sun was coming, peeping up, or just before daylight it was, then going to the service.
Ife tinali ndi duwa laling'ono limene ife timalitengera kumanda a amayi ake pakutuluka kwa tsiku mmawa wina pa Istara, basi pamene dzuwa limatuluka likusuzumira kapena basi kusanache zinali chomwecho kenako nkumapita ku chiyanjano.
And as we walked down to the grave, the little fellow took off his hat as we moved to where his little sister and his mother was buried.
Ndipo pamene ife tinali kuyenda kumapita kumanda, mnyamata wang'onoyo anavula chipewa chake, pamene ife timayenda kupita kumene mchemu ali wake wang'ono ndi amayi ake anayikidwa.
And he began to snub and cry. And he said, Daddy, is mommy down there in that hole?
Ndipo iye anayamba kufwentera ndi kumalira. Ndipo iye anati, Adadi, kodi amayi ali pansi pamenepo mudzenje ilo?
I said, no, son, she is not down there in that hole.
Amen.
She's a million times better off than you and I.
Ine ndinati, ayi mwana, iwo sali pansi mudzenje limenelo. Iwo alibwinoko mamilioni kuchulukitsa kuposa iwe ndi ine.
He said, will I see mommy again? I said, by the grace of God, if you desire it, you can see her again.
Amen.
Said, will her body ever come up from this grave?
Iye anati, kodi ine ndidzawaonanso amayi kenanso? Ine ndinati, mwachisomo cha Mulungu ngati iwe ukukhumba zimenezo, iwe udzakhoza kuwaona iwo kenanso. Anati, kodi thupi lake lidzatuluka konse kuchokera m'mandawa?
I said, honey, close your eyes and I'll tell you a little story. Many hundred years ago this morning, there was a tomb left empty.
Ine ndinati, wokondedwa, tseka maso ako. Ndipo ine ndikuza iwe kankhani kakang'ono. Zaka 100 zambiri zapitazo mmawa uno kunali manda anasiidwa pululu.
Yeah.
I said it's a memorial to those who sleep in God when Christ bring with him when he comes.
Hallelujah.
Without a shadow of doubt, I rest solemnly upon God's eternal promise.
Hallelujah.
Ine ndinati, icho ndi chikumbutso kwa iwo amene agona mwa Mulungu Kristu adzabwera nawo pamene iye azidzabwera. Popanda mthunzi wa kukayikira, ine ndikukhazikika mwa ulemu pa lonjezo la muyaya la Mulungu.
At Job of old, when we hear that ashes, the ashes and dust to dust, it reminds me of Longfellow who said, tell me not in mournful numbers. Life is just an empty dream, and the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem.
Monga Yobu akale pamene ife timva kuti phulusa kuphulusa ndi fumbi kufumbi, izo zimandikumbutsa ine za Longfellow amene anati, musati mundiuze ine mwaziwerengero za chisoni, moyo ndi loto lopanda kanthu, ndipo moyo ndi wakufa umene umagona, ndipo zinthu sizili momwe izo zimaonekera.
He said, yea, life is real, life is earnest, and the grave is not its goal, for dust thou art, the dust returnest, was not spoken of the soul.
Iye anati, eya, moyo ndiweniweni, moyo ndichikole, ndipo manda sindiwo mathero ake, pakuti fumbi iwe uli, kufumbi udzabwelera sanali kukamba za solo.
They call it a theosophist, that when we leave here, we go in somewhere else.
Iwo amalicha ilo, la fiofane, kuti pamene ife tichoka kuno, ife timapita kwina kwa kenso.
Whatever it may be, I take the apostle's word when he said, if this earthly tabernacle or dwelling place be dissolved, we have one already waiting to move from this into that.
Chili chonse chimene chingakhale, ine ndimatenga mau amtumwi. Pamene iye anati, ngati msasa wapasi pano kapena malo okhalapo upasuka, ife tili nawo wina ukudikirira kuti tidzachoke kwa uwu ndi kukalowa mwa iwo.
Abraham, Isaac, Jacob, Job, all the prophets, they trusted and believed that there was coming a resurrection, that the Redeemer was coming.
Abrahamu, Isaki, Yakobo, Yobu, aneneli onseo, iwa anali kudalira ndipo ankakhulupirira kuti kunali kubwera chiukitsiro, kuti muomboli anali kubwera.
They prophesied of him. Enoch prophesied of him. Rested solemnly. Sealed his testimony with it.
Iwo analosera za iye. Enoki analosera za iye. Anapuma mwaulemu. Anasindikiza umboni wake ndizo.
Isaac, Jacob, Daniel, Jeremiah, Ezekiel, they rested solemnly upon the time that the Messiah would come. And they died, and their souls went into paradise.
Isaki, Yakobo, Danieli, Yeremia, Ezekieli, iwo ankakhazikika mwaulemu pa nthawi imene Mesiya akanati adzabwera. Ndipo iwo anafa, ndipo miyoyo yawo inapita ku paradizo.
They cannot go in the presence of God because we had it last night that the blood of bulls and goats could not forgive sins.
Iwo amalephera kupita mukukhalapo kwa Mulungu chifukwa ife tinali nazo izo usiku watha kuti magazi a ng'ombe ndi mbuzi samatha kukhululukira machimo.
It only covered sins. Speaking of a day when the perfect sacrifice caused the blood of the animal could not come back to the worshiper. For then he would have not ceased to offer sacrifices of that time.
Iwo ankango pimba kokha machimo kuyankhula za tsiku limene nsembe yangwiro chifukwa magazi a chinyama samatha kubwerera kwa opembedza. Pakuti potero iye sibweza atasiya kumapereka nsembe za mtundu umenewo.
But when the Son of God died, the life that was in him was none other but God to come back and adopt us into the family of God, and now we are children of God. The life from his blood.
Koma pamene mwana wa Mulungu anafa, moyo umene unali mwa Yesu unali uli wonse koma Mulungu, kuti adzabwelerenso ndi kudzatitengera ife kukhala mu banja la Mulungu. Ndipo tsopano ife ndi ana a Mulungu, moyo wochokera mu magazi ake.
Now notice quickly, as we follow, when back in the Old Testament, and those who believed and worshiped and died in the faith waiting for that time.
Tsopano zindikirani mwansanga, pamene ife tikutsatira, pamene mbuyo muchipangano chakale, ndiwa amene ankakhulupirira, ndipo amapembedza, ndipo amafera muchikhulupiriro, kudikirira nthawi imeneyo.
The reason those prophets did that and wanted to be buried in Palestine, they knew that the resurrection was not going to be in Egypt. It was going to be in Palestine alone.
Chifukwa chimene aneneri amenewo ankachita zimenezo, ndipo ankafuna kuti adzayikidwe mʼmanda ku Palestina. Iwo ankadziwa kuti chiukitsiro sichidzachitikira ku Igupto. Icho chimayenera kudzachitikira ku Palestina basi.
That's what I say tonight. I've got all kinds of names. I don't care what people call me. That doesn't mean a thing to me.
Ndi chifukwa chake ine ndikunena usiku uno, ine ndili nayo mitundu yonse ya mayina, ine sindikusamala chimene anthu anga nditche ine, izo sizimatanthauza kanthu kwa ine.
The only thing that I want to do is know this, that I have been dead and my life is hid in Christ through God and sealed by the Holy Ghost.
Chinthu chokhacho chimene ine ndikufuna kuti ndichite, ndikudziwa ichi, kuti ine ndakhala wakufa, ndipo moyo wanga wabisika mwa Kristu kupyolera mwa Mulungu, ndipo ndasindikizidwa ndi Mzimu Woyera.
That when he calls from among the dead, I'll answer on that day.
Amen.
Bury me in Christ. For those that are in Christ will God bring with him at that day.
Kuti pamene iye azidzanditana ine pakati pa akufa, ine ndidzayankha pa tsiku limenelo. Mundike ine mwa Kristu, pakuti iwa amene ali mwa Kristu, Mulungu adzabwela nawo limodzi naye pa tsiku limenelo.
How do we get in Christ? 1 Corinthians 12:13, by one Spirit.
Amen.
We are all baptized into one body.
Amen.
And become fellow citizens of the kingdom of God.
Ife timalowa bwanji mwa Kristu. Akorinto yamba 12:13. Mwa mzimu umodzi. Ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi ndipo timadzakhala mbadwa limodzi za ufumu wa Mulungu.
We profess to be pilgrims and strangers on this earth anymore, not seeking these worldly things, but looking for the coming of the blessed King to take over the domain from sea to boundless sea when He comes in His glory. Certainly we look for His coming.
Ife timadzinenera kuti ndife amwenda njira ndi alendo pa dziko lapansi lino osatiso ofunafuna zinthu za mdziko izi koma kuyembekezera kubwera kwa mfumu yodala kuti adzatenge ulamuliro kuchokera kunyanja kupita kunyanja yopanda malire pamene iye akubwera mu ulemerero wake ndithudi ife tikuyembekezera kudza kwake.
And then no doubt in my mind, but that's what Jesus had in His mind when He was here on earth, was that infallibility of God's eternal Word.
Ndiyeno sindikukaikira mu mtima mwanga, koma ndicho chimene Yesu anali nacho mmalingaliro ake pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Kunali kusalephera kumeneko kwa mawu a Mulungu amuyaya.
For we know that in Him dwelt the fullness of the Godhead body. The entire Godhead was in Him.
Pakuti ife tikudziwa kuti mwa iye munali chidzalo cha umulungu muthupi. Umulungu wonse unali mwa iye.
He was both Father, Son, and Holy Ghost, but dwelt in a human form. The theosophies of God, the great image of God that He made man in, then placed Him in earth.
Iye anali zonse, Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera. Koma zimakhala mu maonekedwe au munthu, Theophane ya Mulungu, chithunzi cha chikulu cha Mulungu chimene iye anamupangiramo munthu. Kenako anadzamuika iye pa dziko lapansi.
He had a body. God isn't without a body. God's got a body. And it looks like a man. Moses saw it, others saw it. And it looks like a man. And it's just an impression. This is of what that is.
Iye anali ndi thupi. Mulungu sikuti alibe thupi, Mulungu ali nalo thupi. Ndipo ilo limaoneka ngati munthu. Mose analiona ilo, ena analiona ilo, ndipo ilo limaoneka ngati munthu. Ndipo ndi chithunzi chabe ichi chili, cha chimene icho chili.
And everything on earth, the beauty, the sweetness, the beauty of the earth is nothing else in the world but an answer to a far better than that that waits us when we leave this world.
Amen.
Ndipo chilichonse pa dziko lapansi, kukongola, kukoma, kukongola kwa dziko lapansi, sichina chilichonse pa dziko lapansi, koma yankho kwa zabwinoko kuposa zimenezo, zimene zikutidikilira ife pamene ife tidzachoka pa dziko lino.
For everything in earth is just a pattern of that which is in heaven.
Pakuti chilichonse pa dziko lapansi ndi chitsanzo chabe cha chimene chili kumwamba.
Everything is good, everything is righteous. Everything is beautiful. Trees, birds, everything is just the pattern of what's in heaven.
Chilichonse chimene chili chabwino, chilichonse chimene chili cholungama, chilichonse chimene chili chokongola, mitengo, mbalame, chilichonse ndi chitsanzo chabe cha chimene chili kumwamba.
Our own life is just a pattern. It's just a shadow and not the real thing. It's the negative side. It takes death to develop the picture to put us back in the theosophies we come from.
Moyo wathu omwe ndi chitsanzo chabe. Iwo ndi mthuzi chabe. Ndiposa ti chinthu chenichenicho. Iwo ndi mbali yongoyimira. Zimatengera imfa kuti chithunzicho chipangidwe kukatibwezeretsa ife mu Theophane kumene ife tinachokerako.
Then in the resurrection we come in His likeness. A resurrected body. What a beautiful, not only beautiful, but it is the real solemn truth of God's eternal word that we'll be like Him.
Ndiye muchukitsiro ife tidzabwera mu maonekedwe ake, thupi loukitsidwa, ndi zokongola bwanji, osati kukongola kokha koma ndi chenicheni, chonadi cha ulemu cha mawu a Mulungu amuyaya, kuti ife tidzakhala monga iye.
Notice. Now Jesus, invested with all the powers of God, but when He met Satan, He never used any of His powers. He only referred to the Word. He did.
Zindikirani tsopano. Yesu ali ndi mphamvu zonse za Mulungu. Koma pamene iye anakumana ndi Satana, iye sanagwiritse ntchito iliyonse ya mphamvu zake. Iye anangolozera kumawu. Iye anatero.
He said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Iye anati, kwalembedwa, munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu aliwonse otuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu.
Then how can you say you can stay home to be just as good a Christian as you would be at church?
Amen.
You can't do it.
Ndiye inu munganene bwanji kuti inu mukhoza kukhala ku nyumba ndi kukhala mkhristu wabwino basi monga inu mukanakhalira ku chalichi. Inu simungakhoze kuchita zimenezo.
Read the word. The Holy Spirit feeds on the word. The Bible is God's spiritual diet for his church.
Werengani mawu, mzimu woyera umadya mawu. Baibulo ndi chakudya cha uzimu cha Mulungu cha mpingo wake.
And the Holy Spirit is the one who brings it to you and places it in the heart. And with thanksgiving you water it.
Ndipo mzimu woyera ndiwo umene umabweretsa iwo kwa inu ndi kuwakhazikitsa iwo mu mtima. Ndipo mukamathokoza inu mumakhala mukuwathirira iwo.
And every divine promise will produce just exactly what God said it would do.
Amen.
God too, it's his word and it's life.
Ndipo lonjezo lililonse la Mulungu lidzabereka ndendende basi chimene Mulungu ananena kuti likanadzachita. Ilo likuyenera kutero. Iwo ndi mawu ake, ndipo iwo ndi moyo.
Now, I forgot that I was just supposed to have a half hour. It takes me so long to get to what I want to say.
Tsopano, ine ndinayiwala kuti ine ndimayenera kungokhala ndi theka la ola. Izo zimanditengera ine nthawi yayitali kuti ndifike pa chimene ine ndikufuna kunena.
But notice, Jesus in the last hour or two of his life, many, many prophecies was fulfilled.
Koma zindikirani, Yesu mu ola lotsiriza kapena awiri a moyo wake, ambiri, maulosa ambiri anakwaniritsidwa.
Someone said to me, Brother Branham, this has to happen and that has to happen. I said it could happen in an hour.
Wina wake ananena kwa ine, mbale Branham, ichi chikuyenera kuchitika, ndipo icho chikuyenera kuchitika. Ine ndinati, izo zikhoza kuchitika mu ola.
If you'll read the 22nd Psalm and then watch his dying hour at the cross, I just forget now how many outstanding prophecies was fulfilled in the last two or three hours of his life. Amen. Certainly.
Ngati inu mungawerenge Masalimo 22, ndiyeno muone ola lake la kufa pa mtanda, ine ndango iwala tsopano ndi maulosa ngati odziwikana kwaniritsidwa mu maola awiri kapena atatu a moyo wake. Ndithudi.
They pierced my feet, my hands, my God, why hast thou forsaken me? And so forth, as David cried it.
Iwo anapyoza mapazi anga ndi manja anga. Mulungu anga, nchifukwa chiani inu mwandisia ine. Ndi zina zotero, monga David analilira izo.
And then another thing, I want you to notice the truth, the infallible part of God's word. The Bible said he keeps all his bones. Not one of them is broken.
Ndiyeno chinthu china ine ndikufuna kuti inu muzindikire choonadi gawo losalephera la mawu a Mulungu. Baibulo linati iye anasunga mafupa ake onse. Palibe limodzi la iwo linaswedwa.
For in the type of Paschal Lamb was a type of it. The lamb must be without a blemish. No broken bones must be in the lamb.
Pakuti muchoimira mwana wa nkhosa wa Pasika anali woimira wa icho. Mwana wa nkhosa akuyenera kukhala wopanda chilema. Mafupa osweka asakuyenera kukhala mwa mwana wa nkhosa.
And at the hour when he had died, they went up to break his legs with the hammer. And just before, look at that very crucial moment.
Ndipo pa ola pamene iye anali atafa, iwo anapita kukaswa miyendo yake ndi nyundo. Ndipo basi asanati tayang'anani pa mphindi yovuta kwambiriyo.
The man with the hammer ready to strike his leg, but God's word said there'll not be one bone broke in his body.
Munthu amene anali ndi nyundo atakonzekera kuti aswe miyendo yake, koma mawu a Mulungu anati sipadzakhala fupa limodzi lidzaswedwe muthupi lake.
How's it gonna happen? We get in a hurry. God's word is eternal. If God's word is that perfect, them who are in Christ is just as sure to raise as there is a resurrection.
Amen.
Kodi izo zidzachitika motani? Ife tifikemo mofulumira. Mawu a Mulungu ndi amuyaya. Ngati mawu a Mulungu ndi angwiro chomwecho, iwo amene ali mwa Khristu ndi otsimikizika basi kuti adzauka chimodzi-modzi monga mmene chiukitsiro chilipo.
God's just as obligated to his word to heal you as he is to save you, for he is his word that promised it. It's God's word, and we have no right to take away from it, but just say it's the truth.
Mulungu ndiwo kakamizidwa basi kumawu ake, kuti akuchizeni inu monga yali wote akupulumutseni inu, pakuti iye iwo ndi mawu ake amene analonjeza zimenezo. Iwo ndi mawu a Mulungu, ndipo ife tilibe ufulu wochotsera kwa iwo, koma basi kungoti iwo ndi choonadi.
Believe it, no matter what happens, believe it anyhow. That's the way the rest of them had to believe it, and we're not excluded from that.
Akhulupirireni iwo, zilibe kanthu kuti kukuchitika chiyani, akhulupirireni iwo muli monse. Njira yake inali imeneyo yomwe ena onse iwo ankayenera kukhulupirira iwo, ndipo ife siti kuchotsedwako kwa zimenezo.
God gave Palestine to Israel, but they had to fight for every inch of ground they got. The promise is yours, but you have to fight for every inch you claim. The devil will see to that. Certainly will.
Mulungu anampereka Palestina kwa Israeli, koma iwo ankayenera kumenyera inchili yonse ya nthaka imene iwo anayipeza. Lonjezolo ndilanu, koma inu mukuyenera kumenyera inchili yonse imene inu mungayitenge. Mdierekezi aziona zimenezo, ndithudi iye adzatero.
But notice, when they were ready to break the legs of our Lord Jesus, if that hammer would have struck the leg and broke it, God would have been found false.
Koma zindikirani, pamene iwo anakonzekera kuti athyole miyendo ya Ambuye wathu Yesu, ngati nyundo imeneyo ikanakantha mwendo ndi kuthyola iwo, Mulungu akanapezeka wabodza.
But there wasn't enough devils in all dark torment to let that hammer strike that precious body. For David 800 years beforehand said there'll not be one bone broke in his body.
Amen.
God's word has to stand truth.
Koma kunalibe ajelekezo kwanira mu mdima wonse wozunza otaloleze kuti nyundo imeneyo ikanthe thupi lofunika limenelo, pakuti Davide zaka 800 zisanafike pamenepo anati sipadzakhala fupa limodzi lidzaswedwe mu thupi lake. Mawu a Mulungu akuyenera kuima choonadi.
But what did they do then? They took a spear and rammed it in his side, and blood and water came out to fulfill what the Bible said. They pierced my hands and my side. The word was fulfilled.
Koma kodi iwo anachita chiyani ndiye? Iwo anatenga nthungo ndipo anayendetsa iyo mbali yake. Ndipo magazi ndi madzi anatuluka kuti akwaniritse chimene Bible linanena. Iwo anapyoza manja anga ndi mbali mwanga. Mawu anakwaniritsidwa.
Now when he was dying, oh, what a dreadful hour. I think of that song, and honest, it just makes me feel terrible. When I think that song that the poet wrote many years ago,
tsopano pamene iye anali kufa, oh, linali ola lopsya bwanji. Ine ndikuganiza za nyimbo ija, ndipo mona ntima izo zimango ndipangisa ine kumverela moipa. Pamene ine ndiganizira za nyimbo ija, imene wanda katulo anailemba zaka zambiri zapitazo.
Mid-rendering rocks and darkening skies. My Savior bowed his head and died. The open veil revealed the way to heaven's joys and endless day.
Pakati pamiyala yosweka ndi mlengalenga mwamdima, mpulumutsi wanga anaweramitsa mutu wake ndipo anafa. Chophimba chotsegulidwa chinawulula njira, zisangalalo zamiyamba ndi tsiku losatha.
And when he was hanging there bleeding and dying, when he bowed his head,
ndipo pamene iye anali atapachikidwa pamenepo akukha magazi ndipo akufa, pamene iye anaweramitsa mutu wake,
the son got so ashamed of himself to look down upon mortal creatures who God made in his image would have to pay such a price as that to redeem it. The son refused to look down on the earth in that hour.
Dzuwa linachita lokha manyazi kwambiri kuyang'ana pansi pa zolengedwa za chivundi zimene Mulungu anazipanga muchifaniziro chake. Amayenera kulipira mtengo wonga umenewo kuti aliwombole ilo. Dzuwa linakana kuti liyang'ane pansi pa dziko la pansi mu ola limenelo.
The moon was so embarrassed till he withdrew his place and the stars turned their back to the earth. What a horrible thing sin must be. How God had to deal with it.
Mwezi unachita manyazi kwambiri mpaka iwo unachoka pamalo ake. Ndipo nyenyezi zinalozetsa nsana wawo kwa dziko la pansi. Ndi chinthu chopsha bwanji tchimo likuyenera kuti linali momwe Mulungu ankayenera kuti athane nalo ilo.
And to see those mocking priests with spit hanging in his face, a man hit him on the head with the reed and said, if you're a prophet, tell us who hit you.
Ndipo kuwaona ansembe onyoza ameneo ndi malovu akulendewera pa nkhope yake, munthu anamumenya iye pamutu ndi bango ndipo anati, ngati iwe uli mneneri tiuze ife ndani wakumenya iwe.
What a pulled the beard from his face and smacked him on the face and wanted him to take up for himself.
Mmodzi wa iwo anamwetula ndevu pa nkhope yake ndipo anamumenya iye pa nkhope ndipo ankafuna kuti aone kuti iye achita nazo bwanji.
He said, if my kingdom was of this world, I would straightway call my father. He'd send me 12 legions of angels.
Amen.
It could have been changed. But how could he do it?
Iye anati, ngati ufumu wanga ukanakhala wa dziko la pansi lino, ine pomwe pano ndikanawayitana Atate anga, iwo akananditumizira ine gulu 12 la angelo. Izo zikanakhoza kusinthidwa, koma iye akanachita bwanji izo?
He just couldn't do it, for it was his own children crying out for his blood. Could you imagine a daddy, a father, with his own children in darkness crying out for their own father's blood?
Iye basi sakanatha kuchita zimenezo, pakuti anali ana ake omwe akulirira magazi ake. Kodi inu mungaganizire adadi, abambo, ana ake omwe mumdima kumalirira magazi abambo awo omwe?
That's the reason he could do nothing else but die. If he didn't, it was doomed for his children. It was doomed for the creatures. But he had to die to save his people.
Ndi chifukwa chake iye sakanatha kuchita chilichonse koma kufa. Ngati iye sakanatero chikanakhala chionongeko kwa ana ake. Icho chikanakhala chionongeko kwa zolengedwa. Koma iye ankayenera kuti afe kuti apulumutse anthu ake.
And when he did, when he bowed his head, this old earth had a shiver run over its back. It must have had a nervous prostration, for the Bible said that the whole earth from the 6th to the 9th hour was dark, was over the whole face of the earth.
Ndipo pamene iye anatero, pamene iye anaweramitsa mutu wake, dziko lakale ili linali ndi tsemwe pansana pake. Liyenera kuti linali ndi kudzilambatitsa kwa manjenje, pakuti Bible linanena kuti dziko lonse kuyambira ola la 6 mpaka ola la 9 kunali mdima unali pa nkhope yonse ya dziko la pansi.
And the earth shook and the rocks ripped.
Amen.
And the temple veil tore from top to the bottom.
Amen.
The sacrifice box turned over. The Son of the living God died.
Ndipo dziko la pansi linagwedezeka, ndipo miyala inangambika, ndipo chisalu cha mkachisi chinangambika, kuyambira pamwamba kupita pansi, matabwa ansembe anatembenuzidwa, mwana wa Mulungu wa moyo anafa.
Amen. Oh,
hallelujah. He was so dead until the sun recognized it. He was so dead till the moon recognized it. He was so dead till the stars recognized it.
Iye anali atafa kwambiri mpaka kuti dzuwa linazindikira izo. Iye anali atafa kwambiri mpaka mwezi unazindikira izo. Iye anali atafa kwambiri mpaka nyenyezi zinazindikira izo.
He was so dead till the earth recognized it. He was so dead till the elements recognized it. The atmospheres recognized it.
Iye anali atafa kwambiri mpaka dziko la pansi linazindikira izo. Iye anafa kwambiri mpaka ziwiya zinazindikira izo. Mlengalenga munazindikira izo.
Everything had to know that was the Son of God. For God's word could not fail. He was promised from the Garden of Eden the seed that would bruise the serpent's head.
Chili chonse chinkena kudziwa kuti ameneyo anali mwana wa Mulungu. Pakuti mawa Mulungu sangalephere. Iye analonjezedwa kuchokera munda wa Edeni. Mbewu imene ikanadzavulaza mutu wa serpenti.
Now what happened to him? Where did he go? When he left the cross and went in Joseph of Arimathea's tomb.
Tsopano chinachitika chiyani kwa iye? Iye anapita kuti, pamene iye anachoka pamtanda ndi kupita kumanda a Yosefe wa Arimathea.
He was so poor, he had not a place to lay his head. He was born in a manger with a black name behind him as an illegitimate child.
Iye anali osauka kwambiri, iye analibe malota ikepo mutu wake. Iye anabadwira mukhola ali ndi dzina loipa kumbuyo kwake, monga mwana wa patengo.
He was laughed at, made fun of, scoffed of in the earth. He was made fun of and rejected.
Iye anasekedwa, anaseleulidwa, ananyozedwa pa dziko la pansi. Iye anaseleulidwa, ndipo anakanidwa.
And when he died, he had to die through capital punishment between two thieves and did not even have a place to bury him, and he was buried in another man's grave.
Ndipo pamene iye anafa, iye amayenera kufa kudzera chilango cha imfa pakati pambava ziwiri, ndipo analibe ngakhale maloti akamuike iye, ndipo iye anayikidwa mʼmanda a munthu wina.
The very God of heaven coming to earth. Who do we think we are? Yeah. To have to go through a little suffering. Yeah. What he did for us. Think of it, friend. Study of it.
Mulungu kumene wakumwamba kubwera pa dziko la pansi. Kodi ife timaganiza kuti ndife ndani, kuti tikuyenera kuti tizidutsa mu mazunzo pang'ono. Chimene iye anatichitira ife. Taganizani za zimenezo mzanga. Kawerengeni zimenezo.
The Roman soldier said, truly that's the Son of God. The sinner had to recognize it. Judas said, I have betrayed innocent blood. He had to recognize it. The whole earth recognized it.
Msirikali wa Chiroma anati, zonadi ameneyo ndi mwana wa Mulungu. Wochimwa anazindikira izo. Judas anati, ine ndapeleka magazi osalakwa. Iye anazindikira izo. Dziko la pansi lonse linazindikira izo.
Then where did he go? When a man dies, does that finish it? No, sir. He had to die that way because God's Bible said that he would die that way.
Kenako, kodi anapita kuti. Pamene munthu afa, kodi izo zimathera pomwepo? Ai bwana. Iye ankayenera kuti afe mwanjira imeneyo chifukwa Bible la Mulungu linati iye akanadzafa mwanjira imeneyo.
And he trusted God's word. That's the reason he could say in his life, destroy this temple and I'll raise it up in 3 days.
Ndipo iye amadalira mawu a Mulungu. Ndi chifukwa chake iye amatha kunena mu moyo wake, phwasulani kachisi uyu ndipo ine ndidzamutsanso iye mu masiku atatu.
For David said one place only in the Bible under the inspiration when David, the man of God, the prophet that was anointed with the word, said, I'll not suffer my Holy One to see corruption. Neither will I leave his soul in hell.
Pakuti David anati malo amodzi okha mu Bible pansi pakudzodza pamene David munthu wa Mulungu mneneri amene anadzodzedwa ndi mawu anati ine sindidzalola woyera wanga uyo kuti aone chivundi komanso sindidzausiya moyo wake mu hade.
Jesus said, you destroy this body and I'll raise it up in 3 days. He knew that God's word could not fail.
Yesu anati, inu mupwasule thupili ndipo ine ndidzalukitsanso ilo mu masiku atatu. Iye ankadziwa kuti mawu a Mulungu sangakhoze kulephera.
Oh my! If he could rest solemnly upon that, believing that God's word could not fail, how much more can we rest solemnly that we have been born again by the Holy Ghost in it of witness in our heart right now that we know that our Redeemer liveth and will come again someday.
Oh my! Ngati iye akanapuma mwaulemu pachimenecho kukhulupirira kuti mawu a Mulungu sangathe kulephera ndimochuluka bwanji ife tingapume mwaulemu kuti ife tabadwaso mwatsopano mwa mzimu woyera ndipo iwo mboni mu mtima wathu tsopano kuti ife tikudziwa kuti muomboli wathu ali moyo ndipo adzabweranso tsiku lina.
Rest assured that those that are in Christ will God bring with him.
Mukale otsimikiza kuti iwa amene ali mwa Kristu Mulungu adzabwera nawo limodzi ndi iye.
Now notice, there he was. He knew that not one cell of that body would corrupt. 72 hours corruption sets in. That's the reason he never stayed the 3 days.
Tsopano zindikirani, ndi uyo pamenepo. Iye ankadziwa kuti palibe khungu limodzi la thupi limene lidzaonongeke. Maola 72 chivundi chimalowamo. Ndichifukwa chake iye sanakhalemo masiku atatuwo.
He died on Friday afternoon, was up Sunday morning, but it was within them 3 days. Within those 3 days, he has to rise again because he trusted God's word.
Iye anafa lachisanu masana anali atadzuka la Mulungu mmawa. Koma zinachitika mkati mwa masiku atatu amenewo. Mkati mwa masiku atatu amenewo iye anali woti adzukanso chifukwa iye amadalira mawu a Mulungu.
Here he goes. Where did he leave when he left? The Bible said he ascended. He went and preached to the souls that were in prison. That repented not in the long suffering of the days of Noah.
Apa iye akupita. Iye anakakhala kuti pamene iye anachoka, Bible linati iye anakwera. Iye anapita ndipo anakalalikira kumiyoyo imene inali mundende, imene sinalape mukuleza mtima kwa masiku a Noah.
His soul, his spirit, his theosophies of his own being went down as following. Would you like tonight to follow him a few minutes? Let's see where he went.
Solo yake, mzimu wake, fiofane yake, ya umuntu wake omwe, zinapita kupasi. Tiani timutsatile iye, inu mungakonde kutelo usikuno, kuti timutsatile iye mamini tipangono, tiani tiwane kumene iye anapita.
Just below the regions of mortal beings lays a rim of demon power. Below that, just above that, lays the souls of the unjust. Below it lays the very domain of Satan, hell.
Kupasi kwa madera achivundi kuli mkombero wa mphamvu ya ziwanda. Pasi pake, pamwamba pake, pali miyoyo ya osalungama. Pasi pake, ulamuliro omwe wa satana gehena.
Then just above us lays the Holy Spirit. Then under the altar lays the souls of the just man. The next is God himself.
Kenako pamwamba pathu pomwe pali mzimu woyera. Kenako pansi paguwa pali miyoyo ya anthu olungama. Kenako ndi Mulungu iye mwini.
One going downward, one going upward. The two spirits are here on earth influencing the people of this earth.
Wina akupita pansi, wina akukwera mwamba. Mizimu iwiri ilipano pa dziko la pansi, ikukopa anthu apa dziko la pansi lino.
And when Jesus died, He goes up down there. I can see him on that Friday afternoon after his death. Knock on the door of the regions of the lost. That's following him.
Ndipo pamene Yesu anafa, iye anakwera mwamba pansi apo. Ine ndikukhoza kumuona iye lachisanu masana amenewo, itachitika imfa yake. Akugogoda pachitseko cha madera aotayika. Tiyeni timutsatire iye miniti.
The door opens. There was women. There was men. There were young ladies. There were old. There were all together in that hideous place called the prison of the lost souls.
Chitseko chikutseguka. Kunali akazi. Kunali amuna. Kunali atsika na chichepele. Kunali okalamba. Iwo onse anali pamodzi malo opsha amenewo ochedwa ndende ya mioyo yotayika.
If I had time, I'd like to tell you, and it might be just a vision, but in one time I visited that place and screamed for mercy when I was a sinner going under operation.
Ngati ine ndikanakhala nayo nthawi, ine ndikanakonda kuti ndikuuzeni inu. Ndipo awo mwina akhoza kungokhala masomphenya. Koma nthawi imodzi ine ndinapitako kumalo amenewo. Ndipo ndinafuulira chifundo pamene ine ndinali wochimwa ndikudutsa mu operation.
When I come out, I was standing in the west with my hands up towards the heaven and a cross shining on me.
Pamene ine ndinatulukako, ine ndinali nditayima kumadzulo ndi manja anga nditakweza mwamba ndi mtanda ukunyezimilira pa ine.
But in that mournful place, there Jesus walked to the door. Everything had to witness that he was the Son of God because they had been preached to in the long suffering of the days of Noah.
Koma kumalaji sone ameneo, Yesu anadzafika pakomo. Chili chonse chinkainera kuti chichitire umboni kuti iye anali mwana wa Mulungu. Chifukwa iwo anali atalalikidwa mukuleza mtima kwa masiku a Noah.
Knocks at the door. He said, I am he who Enoch spoke of. I am the seed of the woman that was the bruise of the serpent's head. Every word of God has been fulfilled. I've just died down at Calvary, and I've purchased my church.
Akugogoda pachitseko iye anati, ine ndi iye amene Enoch ankamukamba. Ine ndi mbewu ya mkazi imene inali yoti idzavulaze mutu wa serpenti. Mawali wonse a Mulungu akwaniritsidwa. Ine ndangofa kumene kutali pa Kavare, ndipo ine ndaugula mpingo wanga.
And the ones that Enoch spoke of, I'm he. And they was without mercy, without hope because they had transgressed. And the door was shut in their face.
Ndipo mmodzi amene Enoch ankamukamba ndi ineyo. Ndipo iwo anali opanda chifundo, opanda chiyembekezo, chifukwa iwo anali atalakwa, ndipo chitseko chinatsekedwa pamaso pawo.
On down into the reaches of demons, on down to the very gates of hell, he knocks at the door.
Kupita pansi mudera la ziwanda, mpaka pansi kupita kuzipata kumene za Gehena, iye akugogoda pachitseko.
This is when he's in a tomb, his body is, waiting the resurrection. He visits the places that the just and unjust goes. Where you'll go one of these days, to one of the other places.
Apa ndi pamene iye anali mmanda, thupi lake lili, likudikilira chiukitsiro. Iye anayendera malo amene olungama ndi osalungama amapitako. Kumene inu muti mudzapiteko limodzi la masiku awa, kwa modzi kapena malo enawo.
And he knocks at the door of hell. And when it did, the devil come out. And I can just hear him say, oh, so finally you arrived. I sure thought I had you when I killed Abel.
Ndipo iye akugogoda. Pachitseko cha Gehena. Ndipo pamene iye anatero, mdielekezi anadzatulukira. Ndipo ine ndikukhoza kumumva iye akuti, oh, chotero potsiliza iwe wafika. Ine ndithudi ndimaganiza ndathana nawe pamene ine ndinamupha Abele.
You see, when that seed was promised in the Garden of Eden, the devil has constantly tried to destroy that seed.
Amen.
And the death of Abel and the coming of Seth was just the death, burial, and resurrection of Christ. That seed must continue. And he tried to destroy it.
Inu mwaona, pamene mbeu imeneyo inalonjezedwa munda wa Edeni, mjelekezi wa esera mowilikiza kuononga mbeu imeneyo. ndipo imfa ya Abele ndi kubwera kwa Seti inali basi imfa kuyikidwa mmanda ndi chiukitsiro cha Khristu. Mbewu imeneyo ikuyenera kupitilira, ndipo iye anayesetsa kuti ayiwononge iyo.
He said, I thought I had you when I destroyed Abel. I thought I had you when I destroyed the prophets.
Iye anati, ine ndimaganiza ine ndathana nawe iwe, pamene ine ndinamuononga Abele. Ine ndimaganiza ndathana nawe iwe, pamene ine ndinaononga aneneli.
I was positive I had you when I beheaded John. But now after all you were right, I've got you now. Oh my.
Ine ndinali otsimikiza kuti ine ndathana nawe iwe, pamene ndinamudula mutu Yohane. Koma tsopano zitachitika zonsezo, iwe wafika. Ine ndakupeza iwe tsopano. Oh my.
I can hear him say, Satan, come here. He's boss now. Reaches over, grabs that key of death and hell off his side, hung it on his own side. I want to serve notice on you. You've been a bluff long enough.
Ine ndikukhoza kumumva iye akuti, Satana, bwera kuno. Iye ndi bwana tsopano. Akumufikira, akutenga mafungulo awa imfa ndi gehena kuwachotsa pambali yake, akuwapachika iwo pambali yake yomwe. Ine ndikufuna kuti ndiike chidziwitso pa iwe. Iwe wakhala wachinyengo kwa nthawi yokwanira.
I am the virgin born son of the living God. My blood is still wet on the cross and the full debt is paid.
Amen.
You have no rights no more. You are stripped.
Ine ndiwo bado mwana mwali, mwana wa Mulungu wa moyo. Magazi anga adakale onyowa pa mtanda. Ndipo ngongole yonse yalipilidwa. Iwe ulibe maufulu panonso, wavulidwa.
Give me those keys. That's right. Turns around and gives him a good healthy kick and slams the door together and says, stay in there. I'm boss now.
Ndipatsa ine maki ameneo. Uko nklondola. Akutembenuka ndipo akumupatsa iye theche labwino la thanzi ndikumenyetsa chitseko pamodzi ndikuti ukhale mmenemo. Ine ndi bwana kuyambira pano mpakana.
Now he didn't have the keys to the kingdom because he gave them to Peter. We get on that in the morning at water baptism.
Tsopano iye analibe mafungulo aku ufumu chifukwa iye anawapeleka iwo kwa Petro. Ife tinazipeza zonsezo mmawa mu ubatizo wa mmadzi.
Amen.
But he had the keys to death and hell and he took them. After his resurrection, he said, I got the keys of death and hell.
Koma iye anali nawo mafungulo a imfa ndi gehena. Ndipo iye anawatenga iyo. Chitachitika chiukitsiro chake, iye anati, ine ndili nawo mafungulo a imfa ndi gehena.
Peter had the keys of the kingdom. Satan had the keys of death and hell. But now Jesus has got him. He's boss.
Petro anali ndi mafungulo a kufumu. Satana anali nawo mafungulo a imfa ndi gehena. Koma tsopano Yesu wawatenga iyo, iye ndi bwana.
Here he starts up, it's getting Easter. Time's passing fast. But there's another group. Where is Job? Where is Abraham? Where are they at?
Apa iya kuyamba, iyo ikufika ku Istara. Ntawi ikupita mofulumira. Koma pali gululina, Yobu alikuti. Abraham alikuti. Alikuti iwo.
Where's those fellows that trusted God's word? Has he forgotten them? Did death annihilate him? Was that all of it? Never. Never! God has to keep his word.
Alikuti anthu aja amene amadalira mawu a Mulungu. Kodi iye wawayiwala iwo? Kodi imfa inawafafaniza iwo? Kodi izo zinali zonse za izo? Ayi! Ayi! Mulungu akuyenera kusunga mawu ake.
I can see him. Let's take a little peep into paradise. And look over there. And I see Sarah and Abraham walking around there. And after a while, something on the door.
Ine ndikukhoza kumuona iye. Tieni tisuzumile pang'ono mu paradaizo. Ndikuyang'ana cha kumeneko. Ndipo ine ndikumuona Sara ndi Abraham akuyenda-yenda kumeneko. Ndipo patapita kanthawi, china chake pachitseko.
Abraham goes and opens the door. Said, honey, come here. Look here. Look here. That's the very same one that stood with me on the oath that day. He's Abraham's God.
Abrahamu akupita ndi kukatsegula chitseko anati wokondedwa bwera kuno. Tayangʼana kuno. Tayangʼana kuno. Uyo ndi mmodzi yemwe uja amene anayima ndi ine pansi pa mtengo wa thundu tsiku lijali. Iye ndi Mulungu wa Abrahamu.
Amen. Just then I can see Daniel look over his shoulder and say, that's the rock that was shoot out of the mountain. Just as certain as I'm standing here.
Basi pomwepo ine ndikukhoza kumuona Danieli akuyangʼana pa phewa lake ndipo akuti ilo ndi thanthwe limene linadulidwa kuchokera mphiri motsimikiza basi monga momwe ine ndayimira pano.
I see Job raise up, said, that's my Redeemer. And I said, I knew that lived and someday he'd stand up on the earth.
Yes,
ine ndikumuona Yobo akudzuka akuti uyo ndi muomboli wanga amene ine ndinati ine ndikudziwa ali moyo ndipo tsiku lina iye akanadzayima pa dziko lapansi.
My body may not be but a little spoonful of ashes, but in a 15 minutes from now I'll be in it again. That's him.
Thupi langa mwina mwake silingakhale koma supuni yayingʼono yodzaza ndi phulusa koma mu maminiti 15 kuyambira tsopano ine ndidzakhala mmenemo kenanso ndi iyeyo.
Ezekiel looks over the top and said, I've seen that same person as a wheel in the middle of the wheel,
yes,
turning way up in the middle of the air. Oh my!
Ezekiel akuyangʼana pamwamba ndipo anati, ine ndinamuona munthu yemweyo ngati gudumu mkati mwa gudumu likuzungulira kutali mwamba mkati mwa mpweya. Oh my!
Then up comes Enoch. Enoch said, I saw him coming with 10,000 of his saints to execute
him.
Amen.
Kenako pakubwera Enoch. Enoch anati, ine ndinamuona iye akubwera ndi ma 1,010 aoyera ake kuti adzapereke chiweruzo.
There was the Old Testament saints waiting. Sure there was. Under the atonement of blood, they could not go in the presence of the God of heaven because goat and sheep blood cannot take away sin.
Pamenepo panali oyera achipangano chakale akudikilira ndithudi iwo anali pansi pa chitetezero cha magazi iwo samatha kupita mukukhalapo kwa Mulungu, Mulungu wakumwamba chifukwa magazi ambuzi ndi nkhosa samatha kuchotsa tchimo.
But he said, my brethren, I am the one that you think I am. I am the seed of the woman. I am the son of David. I am the son of God. I am the virgin born one. My blood has atoned for it.
Koma iye anati, abale anga, ine ndi mmodzi amene inu mukuganiza ine ndili. Ine ndine mbewu ya mkazi. Ine ndi mwana wa Davide. Ine ndi mwana wa Mulungu. Ine ndi wobadwa mwana mwali uja. Magazi anga atetezera izo.
You waited on the blood of sheep and goats, but now my blood atones and you're free. Let's go out. It's getting almost Easter.
Amen.
Just think that was just about 1900 something years ago tonight.
Inu munadikilira pansi pa magazi ankhosa ndi mbuzi, koma tsopano magazi anga akutetezera. Ndipo inu ndi mfulu. Tiyeni tikwere mwamba. Isitala ikuyandikira. Tango ganizani. Izo zinali basi pafupifupi zaka 1900 chakuti zapitazo usiku uno.
Amen.
I hear Abraham say, Lord, when we get up in her body again, Sarah and I just loved it so well. Do you mind if we make a little whistle stop on your road?
Ine ndikukhoza kumuva Abraham akuti, Ambuye, ife tikakafika muthupi lathu kenanso, ndipo Sara ndi ine timangozikonda izo mwabwino kwambiri. Kodi inu mungadandaule ngati ife titayima pang'ono mokhala ngati panjira yanu?
Hey, well, I can hear him say, well, no, certainly not. I'm going to stay with my disciples for about 40 days. Look around, see how everything looks.
Chabwino, ine ndikutha kumuva iye akuti bwanji, ayi ndithudi ayi. Ine ndikhala ndi ophunzira anga kwa pafupi masiku 40. Akuyangʼana-yangʼana ndipo akuona momwe chilichonse chikuonekera.
On that glorious Easter morning where we'll take up in the morning the Lord with him, when he rose from the dead, the Bible said according to St. Matthew 27, at many of the saints that slept in the dust of the earth rose and come out of the grave.
Mawa wa ulemelero wa Easter la uja. Umene ife tidzautenge mawa ambuya akalola pamene iye anauka kwa akufa. Bible linati molingana ndi Mateyu oyera 27 kuti ambiri aoyera amene anagona mufumbi lapa dziko lapansi anadzuka ndipo anatuluka mmanda.
Amen. Who was it? Abraham, Isaac, Jacob, Job, those who by spiritual revelation know that the Redeemer would stand on the earth someday. That's them, the first fruits of those that slept.
Anali ndani ameneo, Abrahamu, Isaki, Yakobo, Yobu. Iwa amene mwavumbulutso lowululidwa mwa uzimu anadziwa kuti muomboli akanadzaima pa dziko lapansi tsiku lina. Ndi iwowo zipatso zoyamba za iwa amene anagona.
There they walked in the city. I see Sarah and Abraham, young and full of, and handsome and full of life.
Kumeneko iwa anaenda mu mzinda. Ine ndikukhoza kumuona Sara ndi Abrahamu achichepere ndipo odzadza ndi ooneka bwino ndi odzadza ndi moyo.
Never to be old no more, never to be sick no more, never to hunger no more, walking around in their body.
Osadzakalambanso, osadzadwalanso, osadzamvanso njala, akuyendayenda muthupi lawo.
Caiaphas is standing there saying, you know what? There was something happening the other day. Just look at this mess this table's in.
Kayafa atayima pamenepo akuti, inu mukudziwa chiyani, panali china chake chinachitika tsiku lina, tango yanganani kuipa kumene kachisi uyo alimo.
There's, we're going to have to get someone to sew that curtain up. Look at those sacrifice box turned over. What happened? Was that guy an astrologer? Was he a witch or what happened?
Apo pali, ife tikuenda kupeza wina wake kuti asoke katani meneyo. Taonani awo maboko sansembe agudubuzidwa. Chinachitika ndi chiyani? Kodi munthu amene anali mkasidi? Kodi anali mfiti? Kapena chinachitika ndi chiyani?
Say, come here, Josephus. Who is that young couple standing there?
Oh, amen.
Abraham said, Sarah, we recognize.
Amen.
We better get out. Appeared to many.
Anati, bwera kuno, Josephus. Banja la lingono la ima hapo ndindani. Abraham anati, Sara, ife tazindikiridwa. Ife kulibu inotichokepo. Anaonekera kwa ambiri.
That wasn't all of it. In closing, watch. One day when they visit Abraham, Isaac, Jacob, and all of them had visited the homeland. When Jesus ascended up, you say, Brother Bam, is that mythical? No, sir. I'll show you the scriptures in a minute.
Izo sizinali zonse za izo, potseka penyani. Tsiku lina pamene iye anali atatha, iwa anaendera Abrahamu, Isaki, Yakobo, ndi onse a iwa anali ataendera dziko la kwawo. Pamene Yesu anakwera mmwamba, inu mukuti mbale Branham, kodi izo ndi nthano, ayi bwana, ine ndikuonetsani inu mumalemba muminiti.
When he began to go up, they only seen him, but the Old Testament saints went with him. For the Bible said that he led captivity captive and give gifts unto man. And I can see as he goes up in charge with his church.
Pamene iye anayamba kukwera mwamba, iwo anangomuona iye yekha. Koma oyera achipangano chakale anapita limodzi ndi iye. Pakuti Bible linanena kuti iye anatsogolera ansinga kunsinga ndipo anapereka mphatso kwa anthu. Ndipo ine ndikukhoza kumuona iye pamene iye akukwera mmwamba ndipo akulumikizana ndi mpingo wake.
Two angels out of the band that were playing the music come back down and said, ye men of Galilee, why stand you looking up for this same Jesus that was taken up coming again?
Yes.
Certainly, they hurried back to join the procession.
Angela awiri kuchokera pa gulu limene limaimba nyimbo anabwelera pamenepo ndipo anati, amuna inu aku Galilea. Chifukwe chiyani inu mwaima ndi kumayangana mwamba. Pakuti Yesu yemwe uyu amene anatengedwera mwamba adzabwereranso. Ndi tudi. Iwo anatamanganso kubwerera kuti akakhale nawo pa mdipitiwo.
And down through the skies Jesus and the Old Testament saints went. They passed the moon. They passed the sun. They passed the stars.
Ndipo pansi kudutsa mu mlengalenga Yesu ndi oyera achipangano chakale anapita. Iwa anadutsa mwezi, iwa anadutsa dzuwa, iwa anadutsa nyenyezi.
And when they got inside of that great, beautiful white heavens, the Old Testament saints screamed out, quoting scripture, lift up ye everlasting gates.
Amen.
And be lifted up.
Amen.
Lift up ye everlasting gates. and be ye lifted up, and let the King of glory come in.
Amen.
Ndipo pamene iwo anakafika poona miyamba yaikulu yokongola yoyera imeneyo, oyera achipangano chakale anafuula akubweleza lemba, kwezani mwamba inu zipata zosatha. Ndipo inu mukwezedwe mwamba, kwezani mwamba inu zipata zosatha. Ndipo mukwezedwe mwamba, ndipo mulole mfumu ya ulemerero ilowe mkati.
All the angels gathered up on the top of the banisters of heaven and said, "Who is this King of glory?"
Angelo onse anasonkhana mwamba pamwamba pa zigwiriro zakumwamba ndipo anati, "Ndani mfumu ya ulemerero iyi?"
The Old Testament saints said, "The Lord of hosts, mighty in battle."
Amen.
He was a conqueror.
Oyera achipangano chakale anati, "Ambuye wamakamu, wamphamvu munkhondo." Iye anali mgonjetsi.
The angel pressed the big button and the pearly gate swung open. Right down to the city of Jerusalem come the mighty conqueror, bringing the Old Testament saints.
Ngelo anakanikiza batani lalikulu ndipo zipata zangale zinatseguka. Kutsika kudutsa mu mzinda wa Yerusalemu anabwera wankulu mgonjetsi wamphamvu akubweletsa oyera achipangano chakale.
The angelic bands are playing and the angels are shouting, "He was the mighty conqueror."
Bandi ya angelo ikuimba pamene angelo amafula, iye anali mgonjetsi wamphamvu.
He had the keys of death and hell hanging on his side. Going right down the past the palaces of glory till he got to the throne. And he said, "Father, here they are."
Iye anali ndi mafungulo a imfa ndi gehena akulendewera pambali pake, akupita kumadutsa nyumba zachifumu zaulemerero mpaka iye anakafika pa mpando wachifumu. Ndipo iye anati, "Atate, ndiyawa apa."
They believed in faith on your word that I'd come someday. I have conquered both death and hell.
Amen.
Iwo anakhulupirira muchikhulupiriro pa mawu anu kuti ine ndidzabwera tsiku lina. Ine ndagonjetsa ziwiri zonse, imfa ndi gehena.
What was it, brother? He had the scars in his hand to show that he had been in the battle.
Amen.
Glory to God in the highest.
Amen.
He is that mighty conqueror.
Yes. Hallelujah.
Here they are, Father. Abraham, Isaac, and Jacob.
Chinali chiani chimenecho mbale, iye anali ndi zipyera mdzanja lake kuonetsera kuti iye anali munkhondo. Ulemerero kwa Mulungu mwamba mwamba, iye ndi mgonjetsi wamphamvu ameneyo. Ndiyawa apa Atate, Abrahamu, Isaki ndi Yakobo.
I can hear him say, "Son, climb up here by my side and sit down."
Amen.
"Until I make every enemy your footstool." Brother, someday he will come again. And what a day it'll be.
Ine ndikukhoza kumuva iye akuti, "Mwana, kwera pamwamba pa kumbali yanga ndipo ukhale pansi kufikira ine nditapanga mdani aliyense popondapo mapazi ako." Mbale, tsiku lina iye adzabweranso ndipo lidzakhala tsiku bwanji limenelo.
He wasn't idle when he was in the tomb. We think he was just laying there dead, but he was down still conquering.
Iye sanangokhala phe pamene iye anali mmanda. Ife timaganiza kuti iye anangogona mmenemo wakufa, koma iye anali pansi akugonjetsabe.
He went down and took the keys away from Satan. He's got the keys of both death and hell tonight. He said, "Because I live, you can live also."
Iye anapita pasi ndipo anakalanda mafungulo kuchokera kwa Satana. Iye ali ndi mafungulo a ziwiri zonse, imfa ndi gehena usiku uno. Iye anati, "Chifukwa ine ndili moyo, inu mukhoza kukhala moyo nanuso."
Amen.
I wonder tonight, my dear brother, sister, have you thought that over sincerely? Do you realize that you only live because he lives?
Ine ndikudabwa usiku uno, mbale wanga wokondedwa Mulungu. Kodi inu mwaziganizira izo moona mtima? Kodi inu mukuzindikira kuti inu mumango kala moyo chifukwa chakuti iye ali moyo?
Have you appreciated enough to offer up yourself and say, God, here I am, a sinner, be merciful to me? Have you ever accepted that all-sufficient sacrifice? Have you ever told him you loved him?
Kodi inu mwayamikira izo mokwanira kuti mukadzipereke nokha ndi kuti Mulungu ndine pano, wochimwa ndichitireni chifundo ine? Kodi inu munayamba mwavomerezapo nsembe yokwanira mu zonse imeneyo? Inu munayamba mwamuuzapo iye kuti inu mumamukonda iye?
Does it hurt your feelings when you do wrong? If you've never come to that experience now in this entombment when our time's getting away, just feeling fine.
Kodi simapweteka kumvelera kwanu pamene inu muchita cholakwika? Ngati inu simunayambe mwafikapo kuchokuchitikirani chimenecho tsopano, mukuyikidwa mmanda uku, pamene nthawi yathu ikutha, basi mukungomvelera bwino?
But I'm wondering if you haven't ever received Christ as your personal Savior, I wonder if you would do it while we bow our heads just a moment in a word of prayer.
Koma ine ndikudabwa ngati inu simunayambepo mwalandira Kristu ngati mpulumutsi wanu wanu. Ine ndikudabwa ngati inu mungachite zimenezo pamene ife tikuera mitsamitu yathu mphindi chabe mu mawu a pemphero.
Play that Mediterranean rocks if you will, Sister Gertie, if you haven't. All right. Anything you'll do?
Imbani iyo pakati pa miyala ikusweka ngati inu mungathe mulongo geti, ngati inu muli nayo iyo. Chabwino, iliyonse itithandiza.
With your heads bound, I'm going to ask you a real sincere question. Remember, friends, sinner or saint, you're not out of existence when we bury you.
Ndi mitu yanu yoweramitsa, ine ndikufusani inu funso loona mtima kweni kweni. Kumbukira na abwenzi, wochimwa kapena woyera, inu sikuti basi zatha pamene ife tikuika ninu mmanda.
Your soul is somewhere. Now Jesus visits both places according to the scriptures.
Solo yanu ili kwina kwake. Tsopano Yesu anakaendera malo awiri onsewo molingana ndi malemba.
Where would he find you if you go tonight? Would you have the door of mercy shut in your face because you've rejected?
Iye angakakupezeni inu kuti ngati inu mutapita usiku uno. Kodi mukapeza chitseko cha chifundo chitatsekedwa mukuona chifukwa inu mwamukana?
Remember, not only is he a savior, he's a judge. You're the judge now. How do you judge him? Let him be your savior now.
Kumbukirani, iye si mpulumutsi kokha, iye ndi woweruza. Inu ndi woweruza tsopano, inu mumamuweruza iye chotani. Mulole iye akhale mpulumutsi wanu tsopano.
A little story comes to my mind. Some time ago, a little boy was sitting in a wagon. A gun fired down the street and the horses run away and was going over a cliff.
Nkhani ya ing'ono imabwera mmalingaliro mwanga. Nthawi ina kalero mnyamata wa ng'ono anali atakhala mu ngolo. Mfuti inaombera pansi mu msewu ndipo akavalo anathawa iye anali akuwoloka phiri.
A young cowboy run stopped the horses just before the wagon went over the cliff because it had a baby in it. He saved a little one's life.
Mnyamata wa ng'ono weta ng'ombe anathamanga ndipo anayimitsa akavalo ngolo isanawoloke phiri chifukwa iyo inali itanyamula mwana. Iye anapulumutsa moyo wa ng'onoyo.
Many years after that, standing in the courthouse, this same boy had done a crime, took the road that's wrong, been guilty, was drinking, gambling, shot a man, and was guilty, found guilty.
Zaka zambiri zitachitika zimenezo, ataima munyumba ya mlandu. Mnyamata yemweyo anapalamula mlandu, anatenga njira yola kwika, analakwa. Iye amamwamowa amachita njuga anamombera munthu ndipo analakwa anapezeka wolakwa.
And the judge raised up and said, I sentence you to hang by your neck until your mortal life is gone.
Ndipo woweruza anadzuka ndipo anati, ine ndikukulamulira iwe kuti ukadzinyonge pa khosi lako mpaka moyo wako wachivundi utapita.
That young man said, Judge! And he broke the court procession as he jumped over the rail and fell at the judge's feet for mercy.
Mnyamatayo anati, woweruza! Ndipo iye anasokoneza dongosolo la mukoti pamene iye anadumphira munjanji ndipo anakagwera pa mapazi oweruza kufuna chifundo.
He said, Judge, look at my face, don't you know me? He
said, no, son, I don't.
Iye anati, woweruza, tayanganani nkhope yanga, kodi inu simukundidziwa ine? Iye anati, ayi mwana, ine sindi kukudziwa.
He said, you remember a certain little boy's life that you saved many years ago from a runaway horse?
Iye anati, inu mukukumbukira moyo wa mnyamata wina wake wa ngono umene inu muna upulumutsa zaka zambili zapitazo kuchokera kukavalo otawa.
He said, yes, I remember. He said, I am that boy. He said, Judge, you saved me then, save me now.
Iye anati, inde ine ndikukumbukira zimenezo. Iye anati, ine ndi mnyamata ameneyo. Iye anati, oweruza, inu muna ndipulumutsa ine nthawi imeneyo, ndipulumutseni ine tsopano.
The judge looked down at him and said, Son, that day I was your savior. Today I'm your judge.
Woweruza anayangana pansi pa iye ndipo anati, Mwana, tsiku limene lija ine ndinali mpulumutsi wako. Lero ndine woweruza wako.
Today he's your savior, sinner. Tomorrow he may be your judge. Let's think it over now. As the music plays and everyone praying, those who are on praying grounds with God.
Lero iye ndi mpulumutsi wako wochimwa. Mawa iye akhoza kukhala woweruza wako. Tieni tiganizire izo tsopano pamene nyimbo ikuimba. Ndipo aliyense akupemphera iwa amene ali pa mabwalo apemphero ndi Mulungu.
I wonder tonight now quickly, those who would like to accept Christ as personal Savior, say, God be merciful to me, a sinner, I want to come by the shed blood. I'm tired of joining churches and running from place to place. I want to be born again.
Ine ndikudabwa usiku uno tsopano mwa msanga. Iwa amene angakonde kumuvomera Kristu ngati mpulumutsi wawo. Munene, Mulungu ndichitireni ine chifundo wochimwa. Ine ndikufuna kubwera mwa magazi okhetsedwa. Ine ndatopa ndikujoina mipingo ndikuthamanga kuchoka malo awa kupita malo awa. Ine ndikufuna kubadwanso mwa tsopano.
I want an experience in my heart that I know that Christ has revealed himself to me by the spiritual revelation that you spoke of, Brother Branham.
Ine ndikufuna chondichitikira mu mtima mwanga kuti ine ndizidziwa kuti Kristu wadzulula iye mwini kwa ine mwavumbuluso la uzimu limene inu mwango yankhula kumene mbale Branham.
I want the spiritual revelation, the Holy Spirit in my heart, making me alive, bringing Christ more real to me than I am to myself.
Ine ndikufuna vumbuluso la uzimu, mzimu oyera mu mtima wanga. Kundipanga ine kukhala wa moyo kumubweretsa Kristu kukhala weniweni kwa ine kusiana ndi momwe ine ndilili kwa ine mwini.
I desire that experience, Brother Branham. Will you pray for me as I raise my hand? Will you raise your hand now? Who desires to be remembered?
Ine ndikukhumba chondichitikira chimenecho, mbale Branham. Kodi inu mundipemphera ine pamene ine ndikukweza dzanja langa? Inu mungakweze dzanja lanu tsopano, inu amene mukufuna kuti mukumbukiridwe.
God bless you, lady. God bless you back there, lady. That's good. God bless you, sir. That's good. Raise your hands. Now go on up with your hands. How would you be shameful? Could you reject such as that, friend?
Mulungu akudalitseni inu dona. Mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko dona. Izo nzabwino. Mulungu akudalitseni inu bwana. Izo nzabwino. Kweza ni manjanu. Tsopano dzikweza ni mwamba dzanjalanulo. Inu munga kale bwanji wa manyazi. Inu munga kane zanga tizimenezo mzanga.
Remember, all you say, Brother Branham, preachers has preached for years. I know, but one of these days you're going to cease preaching.
Kumbukirani. Oh, inu mukuti, mbale Branham, alaliki alalikira kwa zaka. Ine ndikudziwa koma limodzi la masiku awa iwa adzasiya kulalikira.
And the way things look, it might be right away. You're going to hear your last sermon. Frankly, this may be your last.
Ndipo momwe zinthu zikuonekera, izo zikhoza kukhala pomwe pano. Inu mudzamvera ulaliki wanu wotsiriza. Kunena moona uukhoza kukhala wotsirizira wanu.
Oh, you say I'm young. That doesn't matter. Death's no respect of person or age or ability. Will you now accept him as personal savior by raising your hand? Say, God be merciful to me.
Oh, inu mukuti, ndine wachichepere, izo zilibe kanthu. Imfa simalemekeza munthu, kapena usiku, kapena kuthekera. Kodi inu tsopano mumuvomereza iye ngati mpulumutsi wanu pokweza dzanja lanu ndikuti Mulungu mundichitire ine chifundo.
Raise your hands with the rest of these and say, now I want to accept Christ. Will you raise up your hand?
Mukweze manja anu ndiena onse awa ndipo munene kuti tsopano ine ndikufuna kumuvomereza Kristu. Kodi inu mungakweze dzanja lanu mwamba?
Somebody that's backslid, say, God be merciful to me. I want to come back to Christ this night. Now, tomorrow might be a resurrection new for me. Would you raise your hands?
Wina wake yemwe wabwelera mbuyo anene kuti Mulungu mundichitire ine chifundo. Ine ndikufuna kuti ndibwelere kwa Kristu usiku uno kuti mawa likhoza kukhala chiukitsiro chatsopano kwa ine. Kodi inu mungakweze manja anu?
Bring up your hands, say, be merciful to me. I want to now come. Will you do it? Raise up your hand.
Bweretsani mwamba dzanja lanulo ndikuti mundichitire ine chifundo. Ine ndikufuna kuti ndibwere tsopano. Kodi inu mungachite zimenezo? Kwezani mwamba dzanja lanulo.
Say, I've been a backslider, but tonight, God bless you, lady. God bless you, that's good. I will accept Christ as my personal Savior. I will accept Him tonight.
Munene ine ndakhala wobwerera mbuyo koma usiku uno Mulungu akudalitseni inu Dona, Mulungu akudalitseni inu, izo nzabwino. Ine ndimuvomereza Kristu ngati mpulumutsi wanga. Ine ndimuvomereza iye usiku uno.
I wandered many years away from God, but now I'm coming home. Will you accept it tonight? That this might be a new resurrection for you. Your old life might be finished.
Ine ndaenda zaka zambiri kuchoka kwa Mulungu, koma tsopano ine ndikubwera kwathu. Kodi inu mumuvomereza iye usiku uno kuti ichi chikakhale chiukitsiro chatsopano kwa inu, moyo wanu wakale ukakhoze kutha.
This lady is coming up to the altar to make her confession. Just stand. Somebody else want to take her place here? Come up here with her on her confession. Would you stand up? Come up the altar too. The altar's open. Certainly.
Dona uyu akubwera kuguwa kuti adzapange kulapa kwake kuti adzaime. Wina wakeso akufuna kuti atenge malo awo apa. Bwerani kuntunda kuno ndiye pakuvomereza kwawo. Kodi inu mungaimirire ndikubwera kuguwa nanuso guwa ndilotse guka ndithudi.
Come right on up right now. If you want to stand here and pray, it'll be just all right. Come on. Will you come?
Bwerani kuntunda kuno pomwe pano. Ngati inu mukufuna kuti mudzaime pano ndikupemphera izo zikhala zabwino basi. Bwerani, mungabwere.
Upon the confession of your faith, upon your belief in the Son of God, would you now come? All right. It's up to you, remember. You are the one.
Pakuvomereza kwa chikhulupiriro chanu, pa chikhulupiriro chanu mwa mwana wa Mulungu. Kodi inu mungabwere tsopano? Chabwino, izo zili ndi inu. Inu mukukumbukira, inu ndi inuyo.
Are you a sinner? Are you a backslider? Are you cold and away from Christ? And you want to be raised anew with Him now? Start life anew?
Kodi ndinu ochimwa? Kodi ndinu obwelera mbuyo? Kodi inu ndi ozizira muli kutali ndi Kristu? Ndipo inu mukufuna kuti muukitsidwe mwatsopano ndiye tsopano kuyamba moyo watsopano?
How about you, husband and wife? It's been outs for a long time, fussing in your home. Why don't you come and straighten that thing up with God and each other now? Make Easter really an Easter for you. Start a new home.
Nanga bwanji inu mwamuna ndi mkazi, amene mwakhala pa mwakhala mosakhazikika kwa nthawi yayitali, kukangana mnyumba mwanu. Kodi inu simubwera ndi kudzakonza chinthu chimenecho ndi Mulungu ndi wina ndi mzake tsopano? Mupange Istara kukhala Istara yenieni kwa inu, kuyamba khomo la tsopano.
What about you? It's never had prayer in your home. You just go home from church and try to live the best you can. Never bring your family together and pray.
Nanga bwanji inu amene simunakhalepo ndi pemphero mnyumba mwanu. Inu mumangopita ku nyumba mukachoka kutchalichi ndi kuyesetsa kukhala mwabwino mmene inu mungatere osabweretsa banja pamodzi kuti mupemphere.
That's why we got juvenile delinquency and the things we got. That's why the American homes are broke up. Won't you come start anew tonight? Will you do it? You're invited. Remember, I'm your minister now. I'll be a witness on that day.
Ndi chifukwa chake ife tili ndi kupanda makhalidwe kwa achinyamata ndi zinthu zimene ife tili nazo. Ndi chifukwa chake makomo achimerika ali osweka. Kodi inu simubwera muyambe mwatsopano usiku uno? Kodi inu muchita zimenezo? Inu mukuitanidwa. Kumbukirani, ndine mtumiki wanu tsopano. Ine ndidzakhala mboni pa tsiku limenelo.
While we have our heads bowed then now for prayer, our blessed Heavenly Father, tonight we bring to Thee this audience in the most solemn, sacred solemnity that we know how. We humbly approach Thy throne.
Pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ndiye tsopano kupemphero. Atate athu odala akumwamba, usiku uno ife tikubweletsa kwa inu omvetserawa muulemu wopatulika kwambiri umene ife tikudziwa ife modzichepetsa tikuyandikira mpando wanu wachifumu.
And after the message tonight, that great entombment, he never laid silent. His soul went right on into the regions and finished the work of God that he was ordained to do.
Ndipo utatha uthenga usiku uno umene kuyikidwa mmanda kopambana kuja, iye sanangogona chete, solo yake inapitirira kupita kumadera ndi kukamalizitsa ntchito ya Mulungu imene iye anadzozedweratu kuti adzayichite.
And tomorrow morning we find where he went through the rims above, conquering everything in his resurrection.
Ndipo mawa ife tidzapeza kumene iye anadutsa mmadera mmwamba akugonjetsa chilichonse mu chiukitsiro chake.
But he come out on Easter morning for our justification. And we find that he sent the Holy Spirit back to convict man of sin.
Koma iye anadzatulukira mmawa wa Istara kukulungamitsidwa kwathu. Ndipo ife tikupeza kuti iye anatumiza mzimu woyera kuti ubwerere kuti udzawatsutse anthu atchimo.
And we pray tonight, Lord, that those who raise their hands may be remembered before thee. May their decision be from their heart tonight, that they have received you and believe you. And may they be sealed away by the seal of promise tonight, the Holy Spirit.
Ndipo ife tikupemphera usiku uno Ambuye, kuti iwo amene anakweza manja awo akumbukiridwe pamaso panu. Mulole chisankho chawo chikhale chochokera mu mtima mwawo usiku uno, kuti iwo akulandirani inu, ndipo akukhulupirirani inu. Ndipo mulole iwo asindikizidwe ndi chisindikizo cha lonjezo usiku uno mzimu woyera.
Grant it, Father, that we commit them unto thee with this message tonight. May it bless those who heard it, those, Lord, who will take it with them to their home and sink it deep in their heart.
Perekani iza, Atate, pakuti ife tikwapereka iwo kwa inu ndi uthenga uwu usiku uno. Mulole iwo ukawadalitse iwo amene amvetsera iwo, iwo Ambuye amene ati autengere iwo limodzi nawo kunyumba kwawo, ndipo mukauzamise iwo mwakuya mmitima mwawo.
May they live on the word of God. Grant it, Father, for we ask it in Christ's name. Amen.
Mulole iwo akakhale moyo pa mawu a Mulungu. Perekani iza, Atate, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu. Amen.